Sana drilla move, move, move. Yo, hey, amebada, nacheza na rada, kete paki mbicha ngware ngware na kishada, shepo leta kichwa puta ita kwa matanga, hati umejificha china maju kijipanga. Amebada, nacheza na rada, kete paki mbicha ngware ngware na kishada, shepo leta kichwa puta ita kwa matanga, hati umejificha china maju kijipanga. Hey, sorry for the bottom, na mia. Sorry for the bottom, sizi na wajazafia. Marapa kisleki amu misi nanga gia. Naite kutoka teka kuna mata nifikia. Mepa kina ya kumi nisha mata zote tisa. Misari za kirume kabla kwenda cheza isa. Kisha disa kumina pigia selanko kanisa. Wengine vi umi julipita na melisa. Misari nimepaka bigu za chilo poda. Kwa jango kunikap chutabaki umekonda. So zili rapture amu nikadunda kuwa kulicha mapasta. Jan to December. Niko kwa top joining. Gori ni mekame kidrag, pepe mewai nizi bazi na tunda kifan. Kuno tufuti katamina njini kuna line. Ongeza defense attack kuja kidizi. Amebada, nacheza na rada. Kete paki mbicha ngware ngware na kishada. Kuleta kichwa puta ita kwa matanga. Kati umejificha china maju kijipanga. Amebada, nacheza na rada. Kete paki mbicha ngware ngware na kishada. Kuleta kichwa puta ita kwa matanga. Kati umejificha china maju kijipanga. Na fota dira, na seti mile. Ngware ngware buda sezi toka bila. Sinta sere nima underdog kizelo. Nika kibare juki smoke flop 34. Tangu kale nika misi wazi bonga moro. Si wazi wari nima punchlines kuwa snob. Cheze mbali kama mwezi bana kunikop. First 11 toka kate mini shower drop. Breaking news ati rapper gone wrong. Kama juice nani follow me the dawn. Wanateta tangu naze kuwa rom. Ngware ngware mkiro kamina storm. Mikona beef kwampe misi. Si die ni a fish. Nikisha live ndo wa Kenya tanza kuna wish. Daddy fucking won the rappers mini shanish. Leve ni kwa mina chiza na mabib. Amebada, nacheza na rada. Kete paki mbicha ngware ngware na kishada. Kikuleta kichwa puta ita kwa matanga. Hati umejificha china maju kijipanga. Amebada, nacheza na rada. Kete paki mbicha ngware ngware na kishada. Kikuleta kichwa puta ita kwa matanga. Hati umejificha china maju kijipanga. Make it news ati rapper gone wrong. Kama juice plani follow me the dawn. Wanateta tango nanze kuwa wrong. Ngware ngware mkiro kamina stone.